Salbonani balandeli labantu bonke umhlaba wonke e studio 7A. Igama uNkosi Lati Chuma, ngizalwa laphana esigabeni sesasiza eCholocho. Ngiphinde ngibe ngumholi weqembu iMadubula Stars. IMadubula Stars isungulwe ngo-2019. Manje ilama album angu-3 lazi ne-collaboration album ngathi angu-3 okwamanje. Kumanje nje ibhizi yokhipha i-album elitsha elithi Impilo Yami. Ikhona i-album layo lokuqala elithi Abazali Bami. Yikho engiphethe kwamanje okuningi uzolizisa khona lapho umsakazi wethu ingoma zayo zaleli qembu. Ngiyabonga.
Thank you. I'm going to go to the hospital.